natafuta money. Yani fedha na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani fedha na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Tatiza haijadai nishara ukamanze hakuna tia badai. Nataka pita na ni mask kize ujijue kufight shida opportunities a job by youth. Bado tuzusha na mabuda hawataki move. Kupisha njia ati hatuwezi kuwa leaders. Yo napinga brain yangu light car feather. So na weather and still bright car lighter. Manze skiza yeah skiza mini brother from another mother. So wivu wacha mtaani mina die manga bila kujificha. Lakini heweze kani juma pistwa na niwinda. Mini mshukiwa sababu napenda miwa. Nifanya nini na industry art. Alimaliza politician na kakata madhuri. Kupigwa picha ama kuwe kwa sun. Mkono mkani punja. Kato ya kazi kwa vijena muka kuja na watu mwataka muda. Eti situ wape kura fimo zenyu mlirusha. Na mwisho zimefika. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Ya chance kukipewa manze tu use fit. Hakuna mystic. Kwa wengine tumecheki wamepewa votes. Jumabunde wao wamedebi. Lakini vipi hawa wanatupoti chini. Wanashindwa kufanya kazi. Wanakuwa matapeli. Hawajali ata hali ya vijana pamujini. Na pia ata kwa vijiji. Lazima tuwaseti. Then wale wanapenda jo kuponda mali. Na kuinvest your future kuto ijali. Unafanya mahita wadhani si hatuwezi. Jukazi tukuspendi. Itakuwaje weekendi. Itabidi ujinue mtu wangu think ya pili. Hapa hakuna siri. Lazima tujiamini. Tena tujitahidi. Ata kama kuna kazi. Lazima unakipaji, sio lazima kwa ofisi. Kila chance itabidi for example kuwa mpishi. Kuwa muigizaji ama kami mimsani. Na kidole cha kati kwa wote hawatuamini. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Tamani usikate my youth. Kaza nana hii life zako utapata baraka. Tukipiso wakati tuna hustle. Kwa mta mpende neighbor na kama ame lost. Mwenyeshe njia mziki sa zingine na bila kujua na kunazo mambo na vituko za hii dunia ambazo za nikujia and for sure zinavutia. But me worry sina mola atanilinda. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley. Kwenye hii game chenye natafuta money. Yani cheda na pia nipate honey. Lakini pia kupata hii job ni jani. Jangwani tutapass through ni the valley.
Kwenye hii game. Hii game.